ezigize gulu zigulwe, owuliro kusaba kwafe, tuli wano tuyayana. Kubanga gwe Katonda, ebire mafe abantu, byona gwa biyinza. Chetuva tudda kumavivi, wakati mukusoberwa n'ebirwadde bikambwe. Bwe tuba twakunyiza, tusasire Katonda, togira busungu. Otulaze obubonero obumala, nti gwe Katonda, teri mugeza kusinga. Labo obulumi bwe tulimu, ensinge tugwira, tetusobola kugiwanirira. Yanukula tatalilu, laba bwe tuyayana, oe, wuliriza okusaba kwaffe, kwesubi lyaffe, oliwa. Yanukula tatalilu, gwe ssuubi lyaffe, oliwa.
Tuyayana.